tshwere ke tlala ka phendola ntlo ka topa 7 rand. Ka tswaka e lo reka maotwana ka no thiba tlala. I was shelling the secret earlier, re sa shebelana. Le tlhwaltsia re sa ngathelana. These days is mind your business, le nna ka minde yaka. Mo ke mo lefatsheng re phedisana se motherfucker. Ba tla o tlhafuna ba ntsha tswina ga fetsa ba o latlha. O tla ikhumana tswile lefatlha o le ngwana. Wa nna Joshua Doma ra menyako ba e tswalla. Baloya ba sa re bitsa bana ba ba re bitsa bowarra. A ke sello re dikeledi ke lapisitse kolla. Can't touch ba jaja mara tse di antacha. I never really used an R5 mara tse di ang ama. Bafana ba le ba diboko na mazamong hama. Boy came from the mud, stayed from daga. Dipikela ke mathata ka gomotsa ke daga. Ya ga itshola ka o tshepa lona. A ke itshole ka o liskimolla. No ka thala machine le ntja ka kholikhuka. Feature brighter than the roof tsa popola.
Ever since ke thuta o khanda di blessing jaga ke sabala di loss. Zanga utlwana le loss ontjaga zanga ga tseya le loss draw. Ke ntsha le hetlala o tonya o utlwa mphefo tlatse cutter off. Sekela ka tonya moo ka seloka wicket tse go apara rope. Batho ba phela se main switch ba thiri ba ba switch. O mo wana a thoma o hater chomi tsa tsotlhe di follower leader. O le ntjaga sa ntlela ga change ntjaga maidogo just keep it at least. Lefokwa le woe whatever you say make sure we mean. O le ntjaga se flopa di chai ntjaga o norora ka ya big die. E simbolo di dana na ena le mpazi ntjaga you do or die. Mono ke phangela tshwara sizekele ntjaga o khate di tie. Loso tse dingwe ke win wa celebrate you ain't gotta cry. Pelo ga e skipile beat ntjaga mpotso ro rekile cheap. Are we keep up a safe deal what's on it the next side to get real. Despite setting chinjaga usoliti always keeping it real. Man man out on el empazi hona le flop away and I got pain is through.